musicblog.co.
Flatline.
Manzio kupia bakete nikafika nitutu tena nshaba mwana kazazi wopika na chiwa mfumu ngati na lakwa nikatishie ni nguku nganili pepe muda nikatiwe buluku so that pamunzi nikasie ukuluku we love pains pa ZMBC ni butu mwana kazi wote kanya notoka ta apali loka pika keka suti yako katapa sanze nini nayo hapa ni ya kolwe tenu pwela kuno na vizuezwe umutole thanks everybody that I'm down with my vest I'm your boy Fanny P then I'm out of the vest City, yeah.
Production.